DJ Axel. Run the tune again.
It's Jack Earth News.
We run that a truth and a
truth. Randommusicblog.co.
Buyoka shata.
Wakamba yekse utifuna kocho tivinisa. Mwangalisa zii kwa choji na tivinisa. Bigwire ni gwire ni birimba vachizungu. Tifuna TV ni mbalule ya chizungu. Wafuna mbalule. Wafuna mbalule. Nini natulo tokula snatcho. Nifuna nigone kombela knock knock knock. Nisonjela pa window chichi ya salipato. Nisekula kono mufusa what's going on. Ani yanga iwe choka panja bwela ukambe na bantu. Mani puta chifu kwa ndine niziwa kwanu. Nambela mbeke selati kwa choka ya nyohan. Chifuna chivine kumbalule ya nyohan.
Oke naleza yo mbalule. Hey kondango malume. Na wagelo wapeme kumumbalule. Exe olege na tushe ya konek.
Wakamba ringsho tifuna kocho tivinisa. Mwangalisa zii kwa joji na tivinisa. Bigwire ni gwire ni birimba va chizungu. Tifuna TV ne mbalule ya chizungu.
Mbalule. Wafuna mbalule. Mbalule. Wafuna mbalule.
It was past 2 o'clock kuni tenge koka walk. Mop ya ni konga ringsho let's have a talk. Kino chaka wa ewa ni umatile kelela. Stars kusolwezi na ea na engelela. Sisbe ni munatisi ya nachilaka. Kwa joji chitika kumapulanga. Wachenche wele wama vina paliranda. Mapafu miwunza pani wanzanga. Kyoto pressure ya mafans tamiletela mbalule. Katwafuna ya nyewani ya chongo mbalule. Gift na mbao tina maishuzi. Bali ya mbalule matite osi.
Matete diwa distel zala mwatushe sana. Mwaikala ziwa jide fokushana. Kose na mavoko mfukushana. Firimba pia basungu tule fokushana. Mbalule ya chisungu.
Wafuna mbalule. Wafuna mbalule.
Hapo manje pema ziwa kwe tichoka. Mwambono tiki wankama fans diwa bango pundia. Paparati pa bondi simu chita na odi. Maflash na madimenda ti. Itoka liti ina bandwa chira funo vina. Kuma wedding kumadina wana jona wana tina. Wena na wala mazina babonze wafuno wina mkuvina. Tiuse tifuna teko zono further questions. Taicho so we no delegations. You know we rapping the ghetto but still we getting the medals. But we will never be gentle. We're killing in every medal. We're giving a center medal. We're getting the gold medals.
Fresh Beat Music. Don't get it twisted. It's DJ XL. Reloaded.
Mr. Kumwenga na Lady MC. Titi Ice Chuma na wena John B. Gifty na Mbao na wena Jolly V. Bene mama keke Jimmy XYZ. Babiri biri dogizi na Biggie Bangi. Banakulu Isaac Richani. Drop to Bululu na Dansa Boo. Oh madam and a young masi. Bili buku kaluma na ba prince. Rocka pants and tubali wana gift. Angu malume yang Obama wana maplanga. Zeti America na KBN ni vanzanga. Jabuka City na Bongo City. GRZ kwa Nicolasi. Uncle Reynard Caesar na Uncle Bright World Batina Baby Kandina Bina Sasha. Sangtre ula weni na Wetweo. Sachi Boy Nesta na Fresh Prince. POC na The Rock Swagga. BBK na Bamalituana. Tina Sachipi na Lily Baby. Blink Africa Designs na G-Zoxi. Barobi Veneva Station. Vin Diesel My Kid. Paul Jones go Trend TV. Busy Bika Lounge na Vena BV. Mr. Lehman.
Stay busy, I bet you's in a Tiptronic. Zandomusicblog.co.